Kaunti ma Siaya kama wedo niriro kumabindo chungune weche mag teko kod science mabindo tisini we planet Africa. Otako kampene gwenge mundo migi neni Uganda ubido kod ngeyo matute ewi teko malere kaunti no ma Siaya. Kuhuki kaunti ma Siaya, George Amolo mia waler matote wi wachni.
Kanu uweyo ikinamana gicha kwa chendo marupunjo jopenye no, kuni netamu chungune chendo makamano kariru wakumidendo ni we planet Africa no eromi Gusi Patrick Kishuki, no luo ni thoru margi maduong, eneno ni kipunjo jopinya weche mag nuclear goiko ka onyiso luoro ni samoro jopiny kidek tamore chendo no mageto kelo teko sitima yor nuclear mana nikech koso ng'eyo.
We've noticed that there is a big disconnect in the information that people have regarding nuclear power plants, and to some extent this might lead them to rejecting it even without full information. So we are here today to collect the views of a few people representing different sectors so that we can get their views on what they know about nuclear energy. Our goal is to ensure that 100%, at least almost 100% of the people within Siaya, who are the people who are most impacted by the construction of a nuclear power plant, are knowledgeable about it.
Ofulo ni we planet Africa geto tiyo machiegni gi piny owacho kaachiel gi riwruoge mamoko e neno ni gipuonjo jopiny mondo bed gi ng'eyo makare kendo moromo kapok chenro makamano chaki, kendo medo ni magi puonj magibiro bedo ka gidhi godo nyime kinde duto.
We intend actually to work with NUPEA to advance their advocacy efforts, and we've just started and we hope to continue and walk this path even with NUPEA and also with other government organizations and local organizations. We want to walk this path together before construction begins, during construction, implementation, and even when we are enjoying the benefits of nuclear energy within the county and also the country.
Mae puonj magichako kagitudore gi mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga kaka ilero gi achiel kuom jopuonj Dr. Jack Abibo Adem.
One ni chenro kamano los gi jo We Planet Africa mane dayo dho jopiny e wach mar sitima mar nuclear midakel Siaya. Koro jo the NUPEA gi government kaachiel gi We Planet Africa bimedo keto luongo ji mondo obiye barasa mondo pimnu gigi, mondo lernu, mondo wayiego kapok wachako loso wachni miluongo ni public participation. Koro in the next future ko luongo public participation bi mondo iwinj kaka experts wacho weche mondo uembrace.
Kamoko kuom jogo mano yuoro e tiegruogno kamoting'o Bishop Wilfred Amolo to kod Jakom Dhowath ma Wichlum Simon Juma Odio to kwayo mana jopiny mondo mi orwak chenro mar nuclear noero.
Waseyudo puonj kokalo kuom jok manendo kelonwa wach ni magin experts ba gisenyisowa gik maber kod rach mar nuclear energy. To kalure kod kaka ne wawinje, waneno ka nuclear energy ni gima ber nikech onyalo konyo thurwa. Kendo ko olose e yo makare, bongi safety duto mamiyo ok obi hinyo ji, to ber nikech obiro kelo dongruok kaka wadwaro.
E seche ma koro stima biro bet kamoro amora ni tije dhi medre, kendo nitie yuto modhi kelonwa e dongruok mag weche mag Siaya. Omiya kwa jo Siaya duto tetete, yie muru mondo rwak gini.
Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo.